setendekero wa Makerere mutongola langiride nga bwagenda okendeza ku mwendo gw'abayizi abayingira mu setendekero oyo nga bali ku mutendera gwa undergraduate wabula ate alinyisa ku mwendo gw'abayizi abali ku mutendera gwa graduate. Vice Chancellor wa setendekero lino Mukekufu Barnabas Nawangwe ategeezezza nti kino kigendereddwamu okutumbula omutindo gw'okunoonyereza mu setendekero oyo kusako n'okufulumya abayizi nga bali ku mutindo ddala.
Our strategy is to be a more research-led, more research-intensive university, and I think we are on course. Our intention is that by 2030, at least 30% of the enrollment should be graduate students. If you look at the graduation statistics, they look very good. The 185 PhDs is the largest number of PhDs that we have ever graduated at Makerere. That is double the number we used to graduate 5 years ago.
Hey,